Yes.
I mean, with the greatest respect, guys, you are clearly stinking rich.
Fever rights, false knee, ilipukondani ya ledami. Flow mingi na waketa, bleed kininis milipata trailer. Kunimbiji update your status, juu ya shairi kunywa sage na nipate dining Hilton later, after munchies deep crispy. Chupa plastic coating ya vera, pants tati kudistort hater. Baka ataki disco tena, niko na manati pitch ball later. Biggest flow kicking dope pata score bro, missing kama demo aligi so. DC wapi mbona hamku show, dream team rhyme team siya TV show.
Hallelujah, 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 hallelujah.
Kwa mchezo na strike vimesi bila nema bake na ngada vizi. Na grab land baka na manga dizi. Pigwa mapanga fizik after matanga disease. Dota itwa yani maekanga nya makanga ibig. Vito ni ya pesa tatia huka na niga kwa vector. Mina cake wetu ncheke checky fans. Kila second ni scan in your sector. Lali kando nilikuwa majeni son katepa. Na jeni ki perfect at fort kata majani na choma. Domani nkiwa high misha kubali bado na koa. Jamani kwa rubani mambo wapoa. Tulizionja man zamani makmoha. Ndomanto mshinda squeezy vyoja makamani makoha. Una rock ichiko mini msanikani verse. Aja rock biblical ndani andai analog digital. Marathon na marathon as analog typical. Rikicho Bantu.
Hallelujah, 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 hallelujah.
Hizi deep rhymes kwa ma stereo na kwa ma DVD drives. Kwa ma cellular ghetto na maka east side. Ni kwa magagu la kuchafu kama pig style. Na suta dig style kasivo kulishwa ma freestyle. Na makachi flow mbaka hati go. Utabaki ukitisha ma antidote. Ati ostu na distorti soko. Bado sija anza brother yoni intro kidoko. Gauji state ni fitis unaweza nipa iyo kaya. Hii ni copy paste ya vigeti ya kiwa juu ya madao. Na susare na kupatia chance. Kani kupari niko city ya France. Superhero wa rap na kupa kilo kwa track. Na tupa hivo kama shiro yenyap. I'm taking you back when niggas rapped about the rap game. Spending my yappin on this track I be rocking. Rock him with the lines, knock him with the nine. Never mind whatever they find. Forever I'm one of a kind. I'm breaking.
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.